Hey, mimi ni wenyu lucky man. Huu ndio mwanzo wangu. Sikia hii.
Generation the beat.
Niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, amekuwa kinilinda, amekuwa kiningoja mie, amekuwa kinilinda, amekuwa kiningoja mie, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, amekuwa kinilinda, amekuwa kiningoja mie, amekuwa kinilinda, amekuwa kiningoja mie,
You never give up, you never lose hope, you never struggle all maisha nikiwa na ye. Uyu Yesu, kila kitu kaifanya simple. Ukiwa ni asla, ukiwa ni jobless, oh my bro. Siwai cry, ukiwa ni asla, ukiwa ni jobless, oh my sis. Siwai panic, ukiwa ni asla, ukiwa ni jobless, oh my bro. You never cry, ukiwa ni asla, ukiwa ni jobless, oh my sis. Siwai panic,
niye mola, niye mola, niye mola, niye mola. Niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, amekuwa kinilinda, amekuwa kiningoja mie, amekuwa kinilinda, amekuwa kiningoja mie,
Butele kazi nayo uliyokuwa nayo sasa ni scandal tupu. Mara ni vitina nayo masengenyo kazini. Wale waovu wenye romba ya wale wenye wivu kazini. Wataka ufe sipe moyo. Ewe ndugu niye mola sila akali maovu yote. Katendewa chana nae apigane nao. Pale afisini niyo promotion ungepewa. Wapigana nawe leo ni feva, kesho ni feva, moyo niwe forever more. Pale afisini niyo promotion ungepewa. Wapigana nawe leo ni feva, kesho ni feva, moyo niwe forever more.
Niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, amekuwa kinilinda, amekuwa kiningoja mie, amekuwa kinilinda, amekuwa kiningoja mie, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, niye mola, amekuwa kinilinda, amekuwa kiningoja mie, amekuwa kinilinda, amekuwa kiningoja mie,